keeping the good music alive. That's my job. I like the way y'all looking tonight. Wow. This is the kind of music you can two-step to. I mean like a to the left, to the right. Step it up to the right. Come on, left, right.
Kama zamani,
natamaniwe.
Hey, let's go.
Oh, 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 natamaniwe, natamaniwe. Kama zamani,
kama zamani,
natamaniwe.
Kukukosea, nilikosea kwa mwanga, dhani umenikosea sana. Kashindwa kuchukua machozi yangu na maumivu yana uhusiano, unajua naweza fanya chochote, rudi Mungu anajua. Bado si mipombe kama ulivyoniacha shuga, wana swali la sifungi, mawazo amenipa answers. Wananicheko jinga cause na kuongelea wewe tu. Nikiongelea mapenzi mfano wangu kwanza ni wewe. Kama ni ndoto naomba Mungu ishe mapema. Naona mateso kanaibeba dunia nzima. Nashindwa kula, nashindwa kulala mama. Kila kukicha naumia kama tumeachana jana. Nijia unituzi na niumiza. Yes, ingefika huku kidume nsingendekeza. Mara ngapi nilikosea mimi na ukanisamehe. Mara ngapi ungeweza kuleta penzi lipote. Huku niacha ukaganda na mimi kama ulinza wewe. Nishindwaje kusamehe wakati ulipokosea nawe. Tungeachana usiku tukarudia na asubuhi. Nijia unituzi na niumiza. Nishindwa takusa bye.
Oh, 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 natamaniwe, natamaniwe. Zamani,
kama zamani,
natamaniwe.
Hey, let's go.
Oh, 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 natamaniwe, natamaniwe. Kama zamani,
kama zamani,
natamaniwe.
Siwaulizi shosti zako kama bado na nkumbuka. Swezi mali waya shumbo tani suta na ntachapa. Sikesa hawa live mbembeleza nzi tunafujika. Na livyo goma kwa sikiza wote vicheche nkawaja. Swana wazwa kukutreat kama millionaire. Mapenza kazi jua na maisha, we had to break somewhere. Yes, ule nkosea na ukanifanya nkalia. Na nkashilo kujikaze kanibidi kukwachia. Hukwa mini maneno angu kupenda the way they sounded. Au labda hadi zangu zikufikia what you wanted. Kama nkupigia simu ni kusikia Twitter. Hata ukinitukana moyo wangu utapumzisha. Kama wakati kurudi nyuma naomba msama tena. Ama usinikosea mami tuishi kama zama. Ukirudi sikuachi uende tena. Hata ukinikosea kwa fanya kaulo yafanya tena. Nani atafanya nisikwaza? Kuna binti wa aina yako. Ushasamehe ulikosea, turudi kwa nafasi yako. Sileti tena kisu kwenye mpambano wa bunduki. Cheni siringi tena takastaki sasa basi.
Oh,